Love, be love.
I'm a slave.
Did you know what your classic
lady? I wanna cook it up. On your shanty.
Naleta salon kiwa na mabwana zen kipenda nitugaza kipenda niteshemu kichwa cha mbuzi kama cha panyabu kesi kumtunga bata kuliko kumtunga ku mwerezi muwatuma vile bati kuku kesa meru kama Yesu kuku ina sauti laini kama wapingia madu ina sauti kuku kama kanda la lufu
awasongaza na kama kweli msora kweli chikeni nirole firi njiwe atupigani we I'm a vivid you, now you bad on you. What you buy a falu come a vivid in your share. What you buy chimkiri come a vivid in your share. What you buy a book, kiki baba in your share. Now one more she come a vivid you. Come a vivid you. Now you bad on you. Come a vivid vini mambo kwa sasa mekuwa mambo yo. Vini mambo kwa sasa mekuwa mambo yo. Vini mambo kwa sasa mekuwa mambo yo. Mambo kwa sasa mekuwa mambo. Bado sijasikia. Piga, piga, piga. Bila kupiga, piga, piga. Kama vipi kusa eti pila busha gonga sana. Kama vipi twende nyumbani.
Bado
bado sanja niye gosha piga sana. Kama vipi twende nyumbani.
Bado
bado sanja uchosha piga sana. Kama vipi twende nyumbani.
Bado
Zito Baba.